nikiwa juu, anapenda nikiwa chini. Anapenda nikiwa juu, anapenda nikiwa chini. Suda anapenda ngani ki sweet position, sweet position, sweet position. Anapenda nikiwa juu.
Kama shtiki ya mshikaki, anataka tunde nyumbani. Sijafika kijani na tusha anza kwa gari.
Anapenda nikiwa juu, anapenda nikiwa chini. Anapenda nikiwa juu, anapenda nikiwa chini. Anapenda ngani ki sweet position, sweet position, sweet position. Anapenda nikiwa tu.
When you dance, mommy, all the ass, they ain't got no chance. Don't you try to tone it down, you put me in a trance. Mommy, when you bounce, know it's like a game. Drop it for the game, drop it for the game.
Igari nimepanda ni manyanga, imeja mandukulu na mandranya. Kufa dereva na kufa makanga, frayo la makambo.
Anasema ni mwake ndani, lakini na mwaga inje kwani ajui mini nani. Anasema akona chani, mindo leo lazima itashikana na kabati.
Anapenda nikiwa juu, juu. Anapenda nikiwa chini. Anapenda nikiwa juu, juu. Anapenda nikiwa chini. Anapenda ngani ki sweet position, sweet position, sweet position. Anapenda nikiwa juu.